Abaheburayi umutwe wa kane. Haracyari isezerano ryo kwinjira aho kuruhukira Imana yageni. Nuko rero twitonde hato hatazaboneka n'umwe muri mwe waryivutsa. Erega natwe twabwiye ubutumwa bwiza nk'uko babandi ba kera babubwiwe. Bo ntacyo bwabamariye kuko igihe babwumvaga batabwemeye ngo bizere Imana. Naho twebwe abayizeye twinjira aho kuruhukira yageni. Aho ni hahandi yavuze iti:
Ndaheranye uburakari nti ntibateze kwinjira aho kuruhukira nageni.
Niko Imana yabivuze nubwo kuva isi ikiremwa yari yararangije gukora umurimo wayo. Koko kandi hari aho ibyanditswe bivuga ibyerekeye umunsi wa karindwi biti:
ku munsi wa karindwi Imana iruhuka imirimo yose yari yakoze.
Aho nanone ibyanditswe birongera biti:
ntibazinjiraho kuruhukira nageni.
Abambere bagejejweho ubutumwa bwiza ntibinjire aho hantu kubera kutumvira Imana kwabo. Bityo haracyari umwanya w'abandi bashaka kuhinjira. Nicyo gituma Imana yongeye gushyiraho umunsi ari uyu munsi. Bitinze cyane yongeye kubivuga nka mbere ikoresheje Dawidi wavuze ati:
uyu munsi nimwumve icyo Imana ibabwira, ntimwinangire imiti.
Koko kandi iyo Yozuwe aza kubagezaho baruhukira, Imana ntiyari kuzashyiraho undi munsi. Nuko rero haracyariho isabato, ari cyo kiruhuko kigenewe abantu b'Imana, kuko uwinjiye aho kuruhukira Imana yagennye aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko rero twihatire kwinjira aho hantu ho kuruhukira, kugira ngo hatagira n'umwe ukurikiza urugero rwa ba bandi batumviye Imana maze akivutsa icyo kiruhuko. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga, rijusha gutyara inkota zose zifite ubugi impande zombi, ricengera mu muntu rikagera mu mahuriro y'ubuzima n'umwuka no kuyingingo n'umusokoro, kandi rigatahura iby'umutima utekereza n'ibyo ugamije. Mu byaremwe byose nta kimana ihishwa, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambitswe ubusa imbere yayo iyo tuzamurikira ibyo twakoze. Nuko rero ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru akagera imbere y'Imana ari we Yesu umwana w'Imana, ni mucyo dukomere ku byo twemera kandi twamamaza. Umutambyi mukuru dufite ntananirwa kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ndetse yageragejwe ku buryo bwose nkatwe uretse ko nta cyaha yakoze. Nuko rero nidushire umususu twegere intebe ya cyami y'Imana igira ubuntu, kugira ngo duhabwe imbabazi tugirirwe n'ubuntu bitume dutabarwa mu gihe gikwiye.